kwa nini kesho? Cheki, kwa nini kesho?
Allow me kwanza ni jintroduce. Bad bitch neza kukuseduce. Flow ni tamu tadani juice. Kumbe ni asiwa ni na misuse. Nyi mna nisaka mna tafta hu. Mina tafta ganzi ni ongeze boobs. Hii ni sure swezi ya siu. Mama dila na igame na itaji look. Huniwezi we Rudy Jean. Hiyo si forensi ukidin. Ati wangeshi where have you been. Minimal gun safi clean. Watagwan, washabang, mashatan. Watahang, tasakan. On my hand, ni I'm a fan. Muna mess an independent girl. Tunaiwacha yende come. Meni kufia kufa. Nili one huyo buddha's independent son. Nataka chalio manga. Anani wachaka Millicent kwa kitan. Is that your rapper? Mindo lifanya baki fan.
Of course unipati kama si payday. Dish do nipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike. Of course unipati kama si payday. Dish do nipate, grab your tickets. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike.
How many times do me mada GTA? B-boys ni my mission past. I ain't no killer but don't push me. Check you mniga nataka to cast. Big sis leo shawa shoku kichacha. Ni one call na gang in a bus. Oh no, amepiga my stainless. Still easy side to the can't get fast. Qualified things, certified things. Easy side to copy my beats bro. Nyini wakidi. Easy meds go out of reach. Under 18. Car bench you are under 18. Son, skiza. I don't play with under 18. Sound unasikia ni freshy. Kwa track na Queen Wangeshi. Kwa rap ni cheesy freshy ha. Kwa ground mi mtoto wa Messi ha. Ha. Usilete u dead ha. Usilete u dead. Tunakilka hesi.
Of course tu nipati kama si payday. Dish do nipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike. Of course unipati kama si payday. Dish do nipate, grab your tickets. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike.
2 weeks ndo drop ifike. Silio shit ndo ndo msisikike. Arrest in zoko drop iskike. Short na bongo from quarter ticket. Allow me peg and listen. Niko kwa trap sitoke inje. I'm allowed na siza finje. Get your snow kabla nzikinde. Bop pia na dine ikinye. Confirm alika blow it ise. Nanga mvako za ground. Nalik na mapla kabla nitishe. Na re-up tena. Kaka kabla zigishe. Na bring your smoke. Akuna taja nititishe. Tuko 5 ejo na ma flavor man. Kikale juya hewa man. We request 5 flavor man. Utapewa man, tuko 5-8 na ma flavor man. Kikali juya hewa man. We request 5 flavor man. Utapewa man.
Of course unipati kama si payday. Gish do nipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ipike. Of course unipati kama si payday. Gish do nipate, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ipike.